DJ Moody Kibisa Ba, yeah, Kibisa Ba, yeah.
We are born. DJ Moody Kibisa Ba, yeah. Ingoma magenba si Tanzania, Ingoma bafeto.
Kulu madota.
Wauni toto,
ay,
meiona.
Mama.
Wauni toto, meiona. Wauni toto,
ay,
meiona.
Mama.
Wauni toto, meiona. Wauni toto,
ay,
meiona.
Mama.
Wauni toto. Meiona
tiri tira
wa unitoto
mama
meiona
wika
wa unitoto
ai
meiona
mama
wa unitoto
wika
meiona
umo
wa unitoto
mama
meiona
wika tena
wema sepetu basi twende kwetu baba wazazi wetu binadamu bwana kuna watu na watu wenye akili chafu wenye akili chatu wanacheza mechi tena bila pia tu wananyosha goti
wika
juma
umo umo
juma mosi
mama
juma
wika tena
juma tatu jika singeli ata usazi wana ucheza jika singeli ata masaki wana ucheza cheza cheza
wauni toto
ai
meiona
mama
wauni toto
ai
meiona
mama
wauni toto meiona wauni toto
ai
meiona
mama
wauni toto meiona wauni toto
ai
meiona wauni toto 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 meiona
na sasa mukwarari nguruwe uteuma dunia nukijiji sasa vipi mna kichuma kufuru alo imezidi zaidi ya Sodoma kama mungu ya vita ndani ya sinema masai wa mangati wana chinjiana ulima na fugaji wana wana sana tukio kibao yani adirana baka mbaka mwana sasa bamchana pindi na riazana
wauni toto
ai
meiona
mama
wauni toto meiona wauni toto
ai
meiona
mama
wauni toto meiona wauni toto
ai
meiona wauni toto
tiri tira
meiona
mama
wauni toto
wika
meiona
ai
wauni toto
mama mama
meiona
wika
wauni toto
umo umo
meiona
mama wika tena gay plan B Salimie mjomba kalokola Ia banda ndota Uzere mara ndota pasopa ndota Uya ibona ingoma inaga kanja Ingoma Ingoma magenba se Tanzania Hega shtuka tiuruma Atumkani mtu nyuma Ganganga metaiti kamba Hena kama demu wako anakuliwaza kwa shianga Demu wetu anakuliwaza kwa mapanga Chira 7 kiboko Ia banda ndota Buisa